Shiso wena man. Zuthabza bokuqala lapha team Kavara fakazela. Awe Black G, awe Mchalisto, anamvona madoda. Awe Zaka Motion, na fakazela brame. Awe madoda. Ya, to bantsena. Daileka thabza boya ni. Shiso wena man. Shiso wena man. Awe Kubza. It's my boy. Awe Mbangza boy. Namvona madoda esekazi. Eh. Top the boy, but see what Gucci, eh? I'm gonna visit you in the first station.
Look on one and shine a seca, look on one and tell an inga jam. Look on one and zula zula, many loyal future. Look on one and shine a seca, look on one and tell an inga jam. Look on one and zula zula, many loyal future. Nothing solo for one never saw, but I knew what I wanted.
Pela silo swanga a swi fambi swi ta famba njhani nkarhi mpfalapfala loko Yehovha a lava ku ni tlakusa level kasi u lava yini ya devel loko mi ni vona ma ni hlekela i tlhelo rin'wana ma ni seketela miri swilo swa xo swi ta tshama swi ri ka one piece mara na tshemba ni ta wina this race kume Mchalisto plus na Black G hi lo tshama hansi ka 3 na mi byela hi ta humelela hi ri 3 na swi vona ni nga join na madevel mara i selva problem swa kahle ku ni khongela muendli wa tilo na misava ye a ni sirhelelaka everyday and night and then ni ta humelela na mi byela son.
Swilo swa mina swi tshama swi loser. Mi tshama mi swi tiva mi ni tshembelosi. Mi ta ni vona someday ni performa staging. Loko ni chika va ni bahisa vana ni ku plus na hansa. Vantwana lavakulu se va lava ti pick. Plus na kid va hi hoyozela va ri na chucha ti hit. A ni khome Thabza boy plus na Black G. Hi ni zama ku pusha mara swilo swa tsandza. Va mavondzo va ri busy va hi khari va hi tsandza. Ni khome na plaga va busy va kwata. Se va swi vona ni ka swona ku melela. Va khome tiphayiphi va lava pfuretela. A na mhaka na vona menta humelela. My only wish I could have touched the sky.